bakora tubikora tusobola okubikora bye bakora
eno Bruce Company hey abigiti uni tukubye yamane bwepwa bye bakora tubikora tusobola okubikora bye bakora bwepwa bye bakora okubikora tusobola okubikora bye bakora bwepwa abakazi bakalalina n'abasajja naffe kati twakalalina kyo osula kololo mukalina nange seta mukono sula mukalina ovuga hama mvuga kibina lugendo lwe lumu fena tubeera kubala ekisiwo yakulaba ziro buladi kyekimunze nange muyita hiro mutabo peya babiri zina hey secret kuba babiri bazine bye bakola tubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa bye bakola okubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa bye bakola tubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa
Uganda zabu mwe wazalibwa nazalibwa Uganda zabu mwe mufumbula biti bazikuba nga zikuba bakuba zikuba naffe tukuba zikuba wembule mo vibolina kozina mazina bafani batuwulira
bye bakola tubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa
bye bakola okubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa
bye bakola tubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa Spice ne Shibano bebamo mu kizigo lugendo bonna bafatalomo mukemo bonna babala kimo bafani mu kidubise nga bo bafunamo nga Ivani we yabikola rest in peace nange nja kubikola
bye bakola okubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa
bye bakola tubikola tusobola okubikola bye bakola bwepwa
pasta we yakusabirako nange seka yansabirako omukisa wamala nofuna nange mbikola lwakuba nina okubikola
bye bakola tubikola tusobola